Omusajja agambibwa okuba mukyala we n'amutta naye awonedde watono okufa batuuze bwe bamukakkanyeeko ne bamukuba okumwogoloza. Bino bibadde mu Wudibaga East esooka mu ggombolola y'e Kalango mu disitulikiti y'e Mubende. Robert Karahakye ow'emyaka 38 omukinjaagi ono gy'agambibwa okukuba mukyala we Eva Situlyahikayo ow'emyaka 42 nga mulimi bwatyo n'amuta. Kigambibwa nti bano bombiriri baludde nga balwanagana mu maka gaabwe nti era olunaku olwajja omusajja yakubye omukazi n'azirika nti kyokka baliraanwa we baatuukidde ng'omukazi amaze okufa. Omwogezi wa poliisi Muwamala Lameka Kigozi ategeezezza abatuuze beekozeemu omulimu ne bayigga omusajja ono ne bamukwata ne bamukuba mizibu kyokka poliisi n'emutaasa.
Era bwe yalabye ng'embeera y'omukyala eyonoonese n'ayagala okuteekako kakukola tondeka nnyuma, abadduukirize baagenze okujja ddala kituufu omukyala omukka ogugwe gwabadde gwawedde mudda. Bano nno baakyusizza ebigere ne batandika okugoba omwami Karahakye Robert. Bamukwata era ne batandika okumuyirika emigoba nte. Eky'omukisa omulungi abatuuze ababadde bakuba omuntu ono mwabaddemu ate abakulembeze abeekubye mu kifuba ne bagamba nedda banne temukuba mulekeraawo, ahera abakulembeze abalala ne bagidde ne babeegattako ne bamuwalawala paka ku police station yaffe ey'e Kalonga. Bannaye tuvumirira ebikolwa eby'obutabanguko mu maka.
Abakulembeze